nzahora nkuririmba manika amajwi nshinye na kadiyo simbuke cumugara abagabo bivuge ababyeyi baguha impundu ni wowe buzima bwanjye ni wowe mahoro yanjye ndagusaba ubwenge ndetse n'ubushishozi mu byo nkora byose ni wowe niragije tabara abababaye n'abari mu kaga bagusange bose ubaza amahoro yawe Yesu wanjye nzahora nkuririmba manika amajwi nshinye na kadiyo nsimbuke cumuga bakeka kutabareba ibibuke kutabahana intege ziyongere ngutuye ababyeyi kuko nawe wabyawe wongere bahore bakurerera Yesu dukunda uduhunde ingabire zawe Mwami w'ishema tuze tugusanga ngwino twigarurire uduhundi imbabazi zawe, ugumye udukize uwaka umwanzi ijambo. Duhure tukumoke bwanjye, ni wowe mahoro yanjye.